Fuzzy Brown Promotions. GTA.
Ulira njagala kukulaba, buza bubu zoliwa. Umunda gengu, we manga sinamula antabuka. Ndimo mote munda wanyingira dana mumusai. Wandeta yebi hundi, we masikula yeku. Amaziga gankulu kutamunda.
Uli maraika yanje, baby. Uli kazana kankia misi, akakopaga vitamini. Yeah. Uli maraika yanje, baby. Uli kazana kankia misi, akakopaga vitamini. Yeah.
Mulabu zendi champion, insamba chenda. Siringa wano wanjoya yanda. Oliruba lulu anji. Tiwali no mwari kukwatu. Kukanga owombange nyamerira nyegumba. Yeah. Love yanje nawe. Talimu bisuga. Kudima gai. Give me love passion. Kusomese lesson. Leo paka kesto. Ngawe mkula getika. Naize na mapesa goko kugani ganiga. Mwana muwala uzanira kwena mpeta.
Uli maraika yanje, baby. Uli kazana kankia misi, akakopaga vitamini. Yeah. Uli maraika yanje, baby. Uli kazana kankia misi, akakopaga vitamini. Yeah.
Abebi gamba baba kabibuga, mapala batu. When see on the game,
but me got nothing to give you, always to give you. Kunja kusamanga kabira, me wanna live in this season. Me gonna love you for the reason. You mean a lot to me. You're the one in a million.
Kikosa na lalamika, na chakula inanishinda.